School FM.
School FM, sithi connecting, informing and empowering students. Khona ke Newcastle namhlanje sila e Richview Community Hall njengalokhu ke u Dr. Musa Ngubane ongumeya wamajuba district ebenzeke umcimbi omkhulukazi ubizwa ke ngama Grade Chief Excellence Awards. Njengamanje khona ke lethu zokwazi ukuchaza kabanzi ngalokhu namhlanje. Dr. Sikubuye nosukamukele emsakazweni School FM.
Ngiyabonga isambane. Ngazi sengabiza ngesambane nje phonoma.
Sengaba isambane.
Hawu iso kahle kanje. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much for ithuba elifanele ukuthi si-express injabulo esinayo about today's event. Mm-hmm. It's an event where we are basically intending to make everybody nongabonanga ukuthi kwenzakalani ukuthi imfundo sithahlala phezulu kangakanani as Majuba district. We are taking it as a mandate yethu ukuthi by all means, send the Gonkok Semandlin to make sure that we are not on the way for education to prosper in our district. Tina Singh, when Yabanto Penegabay is very, very easy for Abantuana to buy one of the Funda, Abantuana Bay Bonavi Tutu and Mazem Fundo, buy one of the improve and Abate Bacon in Kalin Moba, Umkwana Kogonke, Umanga Bessima wins local Tina as a government, so we see Abafail Abantuana Moba. Tina Singh's mandate here is to say, education is key into changing the lives of the people. It's one of the apex priorities. Njoba sazi by education, njoba kukhona namanye amabili nawo ama factors enza ukuba ngempela sizibone ukuthi kunesijonga kanani kuba imfundo siyibeke siyiprioritize kuko esikwenzayo. Singabi as abantu angathi baphikisana nomyalo kapresident.
Njengo district mayor amazwi nje ngithanda ukwazi kuwena ukuthi uzizwa kanjani uyakhumbula ukuthi ngonyaka odlule suka 2018 iMajuba district kwakuyona isifunda esasihamba phambili kakhulukazi ngabafunda benze kahle kumatikuletsheni ngabona nje ukuthi kulonyaka abaka 2019 siphume nje unombolo noma nje sho number 2 ku district standela ugu district. So wena uzizwa kanjani mhlawumbe njengo mayor nangabe ubona imphumelelo zangalo?
I'm very very high up the roof ngala ma results aka 2019 because I did not expect ukuthi abantwana bangaperforma ngendlela ebephaphenga enhle kangaka. You know, uma wazi ukuthi kukhona ama challenges onawo, uyayitshela ukuthi yazi noma ngaphuma number 3 noma number 4 nje. This way I was expecting us ngenxa yokuthi kunenkinga eyiningi ezibe khona kwa education ngonyaka odlule. Kodwa la ma results lawa they are talking in particular mina engathi siphuma number 1 kwaZulu Natal yonke. Ngendlela ama results amahle ngakhona ngoba okokuqala nje ngenkathi sobe number 1 ngo-2018 i-percentage yethu kwakuyithina sodwa as Majuba district okuyibona ababethole i-percentage ye 81.5%. And kulo nyaka sikhuphukile ku 81.5% saba u 85.20%. It means noma ngabe kukuthi ngempela kungathi number 2 kora kimina ngitshela ukuthi sifana ukuthi si-excel kakhulu kakhulu ngale ma-results ngoba iyona nto le esibona ngayo ukuthi uma besinabantu abangayimiseli ekutheni balekelele abantwana ngendlela efanele ngaba siphinyelelanga lasekhona. Kodwa nje hayi mina ngiyakomplimenta kakhulu abahloli nabothisha nabo bonke oprincipal bala eMajuba district ukuthi eyi basenze ibukwayo ngempela ngiswela amandla kuba benginawo ngabe ngibanikeze angazi ngibanizela enkulu idili lokubabonga nje ngokuntu abayenzile la eMajuba district.
So nina njenge-district amajuba okuyisifundo esingamele bonke omasipala esibala amadlangeni iDanhauser Newcastle njengani nina yini emi yenu kahle kahle ublock enifisa ukufezekisa nanokuthi nibagqugquzela kanjani othisha ekutheni ngempela baphume bakwazi ukuthi bayofunda irole yenu ngempela ngempela ngaku-education ingabe kuphi njenge-district?
Injongo yethu isekutheni local government unama districts nama local municipalities as a district okonke okwenzeka la ku district including iDanhauser Madlangeni ne Newcastle kuyasithinta ngendlela eyenza ukuthi ngempela ngaso sonke isikhathi sibone ukuthi singenze njani ukuze laba masipala laba esisebenzana nabo okuyibona abama local municipalities bakwazi ukuthi ngoba ibona phela abanabantwana besikole thina as a district asina abantwana besikole abithi abantwana base Majuba district kodwa bafola under ama local municipalities ingakho thina as a district kumqoka kabi ukuthi sikwazi ukuthi si embrace wonke umuntu sibonise ukuba in support and then senze i environment ibe very conducive for abantwana abaqhamuka kuzo zonke izindle omasipala ukuze babone ukuthi ngempela banayo indlela yokuthi ba survive ngendlela efanele. So nje ukumqona nakho konke thina ubona i education ithuthuka sibona abantwana bekhuphuka neyifunda ukufunda kwabo bangagcini nje kuphela ngokuthi bagcine kwa matric sekuphelile njalo kodwa sibathola izindlela zonke njengoba nama TVET colleges ekhona la eMajuba district and besides that ama TVET colleges ekukhona nezindawo ezifundisayo exactly ephela indlela eziningi zama business khona la eMajuba district ezikhomisayo ukuthi abantwana bangabe sebeqedile matric kuningi abangakwenza baqhubekele phambili.
Sengiphetha nje ngibonini namhlanje kuseni ukuthi nibe nilibangise lapha endaweni yasosizweni kwisikolo samabangaphezulu esibizwa ngekhetha ukuthula secondary school lapho ke benyo donator iyicathulo nama senator towels kubafundi. So uhlelo ngabe lihambe kanjani namhlanje?
Luhambe kahle kakhulu msakazi, ngiyabonga kakhulu nje ngoba lolo hlelo lolo ngingasho ngithi besifisa as Majuba district thina municipality ukuthi sibasize labantwana base lesa sikole kodwa singenawo amandla. Kwaqhamuka ke uminister waka tourism and national government wasethi ke asikhethe isikole thina thina mina as district mayor ngoba ufuna ukuthi asize khona indlela angasiza ngayo. Angizange ngingabaze ngoba bese ngi ready vele sikhona isikole sikhona engangibonile usizi lwaso. So kuba kuya kwami lapha ekuseni ngikathi ngihambisa khona isicathulo ezingu 100 amapair awu 100 abantwana abawu 50 bamantombazana abantwana abawu 50 abafana kanye nama sanitary towels for abantwana bamantombazana ukuthi mabe endaweni yabo bangatholi inkinga. Konke lokho kunginikeze a lot of joy ngoba kungitshela ukuthi kanti uma enhlizweni yakho ufisa ukuthi into yenzeke gcina yenzekalini no matter what ngoba ukwenza ngenhliziyo yakho enhle efuna ukuthi ngempela umntwana asizakale. So besiye ngalwa kakhulukazi siyofeza isifiso sika minister waka tourism ongu minister ukubhayi ngubani obefisa ukuthi naye abe ingxenye yakho kwakuthi ke izimo azivumanga ukuthi abe khona hamsane nathi nxa wabe wabambeka head office ukuthi angabe sehla ngelanga kufuneka ehle ngalo.
Kanti ngakwezemfundo ke kulonyaka ikuphi la ngoba ngibona namhlanje ukuthi sikhona kuma awards namhlanje kanti ekuseni nithena donator kubantwana ngabafundi. So kusukela manje kuyaphambili iziphi ezinye izinhlelo njenge district esinibona esinibona nje ngizenza
ezinhlelweni ke siyabonga nje ukuthi konke sikwenza sikwenza ngokubambisana nama departments onke ama departments concerned ngoba thina as a umasipala it's not our competency to provide usizo olufana mhlawumbe ne-infrastructure njengokuthi kube khona silungisele ama-toilets balungisele amabhilidi abo ngoba leyo yaba-national no-provincial kodwa thina as i-district ngokwesohlelo lwaka-education iziphiso zethu ukuthi senze konke okusemandleni ukuthi le district yasemajuba eyimisela kangaka nenohlelo already olu-successful noma ululalela lohlelo babekuthulela lona uhlelo abanalo olubazosebenzisa ngo-2020 ukuthi bandise isibalo sabantwana abazophasa ukuze izinga libe ngaphezulu kwabo-90%. Uyabona ukuthi lokho kuzokwenzeka ngenxa yokuthi bayimisele abahloli behlangane nabo principal no-teacher bonke ukuthi benze abantwana ngempela ngempela bakwazi ukuthi ngempela bathole amamaki angcono kakhulu kunakuqala. Iy'kole ziphinda zithole 100% njengoba ziwu-7 kulo nyaka kulo 2019 ngiyacabanga ukuthi mizofika lapho ko-50 next year kulo nyaka lo 2020 maze bayabo 50 zabawu 50 or ngaphezulu ngitshele ukuthi nje kulo nyaka lona amarosa akhona azobe ku 100% in average as a district amajuba ngoba ikuyimisela kuningi kakhulu. Ingakho ngithi uma ngabe impela ngempela thina as a district amajuba sifuna ukuthi yonke into iphumelele kahle kufuneka thina si support si embrace kuma ngabe abahloli befuna ukuthi bahlangane sibalekelele la singabalekelela khona la kufuna sibachushise khona ukuthi bakwazi ukufinyelela ekutheni kwenzeke into abafundi zenzeke ngoba ziyonke izidingo ukuthi babe ngokubambisana.
Amazwi akho okugcina-ke ngokukhulule njengamanje ongathanda nje ukudlulisa kubazali. Siyazi ukuthi njengoba unyaka usaqala kutho ukuthi nabafundi bathi siya-attend ey'kolweni khona lokhu ngabe mhlawumbe imaphi amazwi ongawadlulisa kubazali nje for the support kufanele bayinikezele kubantwana babo nakubantwana nje njoba nje unyaka uqala ukuthi bayibambe iqine ungathini nje amazwi ezu district mayor ongadlulisa
ngiyabonga lokho ngoba mina isipho ngoba njoba kuyamamural awards kuya kube khona each and every year ukuthi kube khona i special mayoral award esikhethwa umayor kulonyaka lona ngikhethe ukuthi ngokubonisana na ne department of education yala eMajoba district ukuthi ake sinikeze isipho ohleli ohlakeni lwamaphoyisa ngoba indlela abalekelele ngakhona kulonyaka odlule ukubhala ama exams azange sise nokuthi khona amaphepha likhile at all sibhale saziqeda abantwana akukaze kube khona inkinga ekhona ngenxa yokuthi amaphoyisa abesebenzisana closely ne-Department of Education. Ngabanikeza leyo ngasekubanikeza i-award to thank them ngoba umuntu uma umbonga into imenza ukuthi abe nomdlandla ukuthi noma kunjani abuya andise kakhulu ukusiza kwakhe. So njengoba ungibuza lo mbuzo emsakazi ngizothi mina uma ngabe konke kuhamba ngendlela esifisa ukuthi kwenzeke ngayo bazali siyacela ukuthi nani nibambe iqhaza elikhulu ekuthena abantwana nikwazi umntwana ukumdisciplina nasekhaya phela ngoba umntwana uma evela ayekwe noma ebonakala ukuthi ngempela uyisiqhwangiqhwanga ekhaya kubonakala phambili then phambili la iyakhona esikoleni gcina seba naye izambane elibolile abonise nala amanye amazambane abanye abantwana abaze ngobona befuna ukufunda sithi ake sileleleni bazali sibambisane sibe yingxenye zama school governing bodies si-attend imihlangano yabantwana ekoleni ngoba lokho kuzosiza ukuthi uwazi umsebenzi womntwana nomntwana ukuthi umntwana udinga ini kuze uthisha naye uma ngabe efuna ukukhuluma nomzali athole ukuthi izidingo zakhe zonke ziyafezeka seklasini ngoba umntwana uthisha ungomunye umzali ufana nawe as umzali uthi yena uspend isikhathi esiningi nomntwana esesikoleni ngoba ibona ama-arm ane baspenda khona. So ngithi nje bazali nginifisele okuhle nabantwana benu kulo nyaka ake sithi phezu komkhono sithi ake sisebenzeni kakhulu kunakuqala sibalekelela abantwana sibasupporte ngayo yonke indlela ukuthi abantwana bangayiboni bebode ekhoneni labo loda. Ngiyabonga.
Asibonga kakhulu isikhathi sakho.
Ngiyabonga kakhulu msakazi.
School FM, connecting, informing and empowering students.